tuende kazi. Game iko juma ita watadu. Mina come through na magao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazi midari mkuu. Game iko juma ita watadu. Mina come through na magao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazi midari mkuu. Mikono juu kama basi mebambika. Inuka juu tega sikio kwenye speaker. Sibatishi kwa kweli nina uhakika. Swaga kali utajua nikifika. Hata bivika ina nice kwenye dance floor banjuka. Ikibidi pia unaweza wika. Lere shida nikiwa na katanuka. Game yangu mtule si soka. Mambusi waseme tu wanachotaka. Nina make sense wanabonga taka. Ita ita tamipaka kuvuka. Game yangu iko juu IG kuwa down. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. Nime come wacha ngoma iflo. Niko makini kwa show juice. Taki kuwa bo kila moja anino. Maecha na wapa blow. Wajue mini mso kujeni tuwa show. Game safi cast no. Ikibamba usigo. Tulia nikiwa flow. Usileto jinga bro. Apa risto serious joe. Game yangu iko juu. Eje kuwa low. Sija sota bado. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. Ganji zina flow ma noti sima blue. Game iko juma ita watadu. Wako under my shoe wanateka lu. I'm clear ka blue. Awana ata clue. Wow tu maguru. Jaro zao zao du. Mika wa mku. Nimedunga up to toe. Sikizani na mafo. Mishoni zao kubo. Na baki kuzi blow. Iki naisema wo. Iki udi inua. Usiniulize au. Niko juka boss. Sipendi kufloss. I'm so fast ka os. Free ka pace. Go with my pace. Mchezo ni ka race. Adivixi. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. Game iko juma ita watadu. Mina come through na madhao sima blue. Game iko juma ita watadu. Ita watadu. Nime stand still kazimi dadi mkuu. It's a water, 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 it's a water